ngizama kwalile sengiyozama kwelinye andolo amilahluleka lona kunini ngizama kwalile sengiyozama kwelinye